di lebo. Don't pump ya mochila mo sina nagira. Mpati na tala munda, nemba yuza yuza. Ali ya one man ame.
Mkalu wanyo muda san patan. Kitu chikaka fetu ina fashion.
INS, fetu ina style.
Mkalu wanyo muda san patan. Kitu chikaka fetu ina fashion.
INS, fetu ina style.
Se mama za mochi dongo mbayo. Sisi bakakala ngaba don man solo. Ngaba don man solo. Uma bala bala lo. Tuba mumatala tala zo.
Yeah man.
Meja inki mbasabula busabuzi. Nalimu mbefwe bidongo bya mamaja. Katimba sekula busekuzi.
Balukalu wanyo muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu ina fashion.
INS fetu ina style.
Mkalu wanyo
muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu ina fashion.
INS fetu ina style. Tue kumanyenga border to border. Like so terrific. Chepe sona kiria. Sagaraba mprova kimba. Owakanamu mkongeremu.
Moto nzi sija na kufuza. Nandiva de pasta hajo wafaza. Na yechine chigoma chocha.
INS we murder them. It's my bro ya killing them.
Na yetu wakubia busungu.
Ukalu wanyo muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu ina fashion.
INS fetu ina style.
Ukalu wanyo muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu ina fashion.
INS Fetulina style.
Ukalu wanyo muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu ina fashion.
INS fetulina style.
Ukalu wanyo muda salpatan.
Kitu chikaka
fetu.